my God, why have you abandoned me? I have cried desperately for your help, but it still does not come. During the day, I call to you, my God, but you do not answer. I call at night, but you still do not answer. My God, why have you abandoned me?
Psalms made you
Kanirekerera chonchi, tsokoro langa kambuye, latela bomwepa, bompano, ndaba masiku anga, akumapita ngati utsi, ndipo tubiranga, nikuyaka ngati mwanjo,
timawanga,
wakandidwa, ndipo wafuta ngati utsi, dera nikalesa imwe,
njira yako mama,
yasanduka ngati yakumanza, na umsu akunja, akudelea mpama zanu.
Sleeps no.